Cage Music. Biggie Bear, what's happening?
Tumbo na mayate fwae. Umfuaka.
Ugeto kumyeswa la chalilile. Kupa mwana mayate yoko wa chalilile. Kwa batumbo haidi sende la pramela. Bapla kuikata pasa la pramela. Ugeto kumyeswa la chalilile. Kupa mwana mayate yoko wa chalilile. Kwa batumbo haidi sende la pramela. Bapla kuikata pasa la pramela. Welcome to the big boys.
Ghetto.
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 Chungulu chomubili chunga muchari wa bwadi dipeti kuri madiamu mwana chise shoko mailo na twele nsalamu extra large na jai pini midiamu wabakashiane awa kwala miliemu wabukashiane kapiri pigi ala ujema ni mento mwila mbona lumiliamu walipata mwode wanipoka ama shamu talenti na wanayo charo chose ebu muteka skide tiongo dewa kwela winwa jumu ama tinga down kutisha la wala chita zoom tuende la muma kolola tatufaya kwa ndiamu ugeto kumyeswa la chalilila kupa mwana maya joko wa chalilila kwa batumbu haidi sende la pramela bapla kuikata pasa la pramela. Kugeto kumyeswa la chalilile. Kupa mwana maya joko wa chalilile. Kwa batumbu haidi sende la pramela. Bapla kuikata pasa la pramela. Welcome to the big boys.
Ghetto.
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 Tachufuwa yama wala pida pena na mushida. Kofude njomba na magelo kwa mawala. Angati umidenso tuena junyale ya duwale. Entertainment kuna kwa sumale. Ukiasle kuchila kapingo ukandengele. Ukwaba nobe babwela nesongele. Ama bwazi fingi dovena tatu songele. Njuwa nida imbi piki piti songele. Mbike mofimbi na futi ifya mara getyo. Ekufuma vena tiamala. Mengene viti angewa shafio viti ambola. Mukunenga kwa subala pela nembasela. Geto kumyesu wala chalilile. Kupa mwana maya joko wa chalilile. Kwa batumbu haidi sende la pramela. Bapla kuikata pasa la pramela. Kugeto kumyeswa la chalilile. Kupa mwana maya joko wa chalilile. Kwa batumbu haidi sende la pramela. Bapla kuikata pasa la pramela. Welcome to the big boys.
Ghetto.
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 Ya toto kafia de puka wati moti audizi umutima jala wesha mona ngukali wapiri mbwande ngere mombo la mikila katubindie chemfula mwale abana mumafunde kuno bari pula moba na mukombe mwilaba mwena mocha no chamidi anso kuno tuwalo la mo kutibanka nyanga na chimfumemo vale tifyateka wale aswamo ifie fiesu mwona vya chila mo jamuri umupapulika na lapupi na mo na mutano leputia ika uku wati mo kugeto kumyesu wala chalilile kupa mwana maya joko wa chalilile kwa batumbu haidi sende la pramela. Bapla kuikata pasa la pramela. Kugeto kumyeswa la chalilile. Kupa mwana maya joko wa chalilile. Kwa batumbu haidi sende la pramela. Bapla kuikata pasa la pramela. Welcome to the big boys.
Ghetto.
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 Abana beskulu na basaba de bwire misa. Number one, Motemu Mirabasa.
Ghetto.
Number two, Plebzeke PM Navesa.
Ghetto.
Number three, verse 1, 2, 3, Waipane Fiasemu.
Ghetto.
Wakapili kumatidio.
Ghetto.
Ati chikangana, Eltro, Twipane Fiasemu.
Ghetto.
Ah, but you want to arikali pisha fiae.
Post changes.
Ghetto. Zepusha.com.
Amina Johnny Case.
Ghetto.
Yo, money, Degacho. Ghetto.